Praise to the Lord of the Ball, cause I step in the name of Lord. What up? Yeah. Na kufata kila semu na yo pit up Facebook, Twitter, makes a BBM, goddamn. So get karib, I like the way you move. Let me take you back,
oh, back to the groove.
Sonia, come here, baby, nina info. Napenda kuona ukicheka, cause napenda hizo dimpo. I'm simple, makosa nimerealize. Mani mekuji right now, ku apologize. Na kumbuka zamani, tunatoka magetoni. Tunapanda pantoni, kuelekea Kigamboni. Kwa pamoja mpaka Southside Beach. Marafiki usiwamini wengi wao ni masnitch. Nimesikia story na hook na the man, lakini mesamehe, shorty, here we go again. Najua we kijana nunavuto na starehe. Mini gangsta baby, nimejifunza kusamehe. Uvumilivu nao toka pindi uko skuri. Sukua kati ya miguu sabwa mila na desturi. Witness law toshe kama Mac 11. I swear to God nikikuona na you're in the heaven. Like mwa, yuma ikifika transitu zo mwa. Tuko pati flashback, tuko kupita mo. Tuko mbuke ili life, yeah, long time ago. Imagine, having sex kwenye jacuzzi. Alafu mlimani situ, tunaenda kuchiki movie. Nimechosho na zi sound, za kuwa fiodo mide. Transitu basi, my shows bend kwa sister GD. Mini mpuri baby, na control my temper. When you have to be, siku treat ki gangster. Kikweri mama, I like the way you talk. Yoni ikifika, tuina evening walk. Maisha ni mwendo bado tupo njiani. Chunga sana baby usije ukabugi ramani. Mi bado ni kijana na make more money. Ndo mana naimba kwenye sound up here fuck machani. You real?
Break it down, yeah.